murumva radio ijwi rya Amerika. Mukomeze. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mbaye ikaze kuri radio yanyu. Mu mwanya rero n'ikiganiro muri isanga uyu munsi ahanini tuganira ku bikorwa by'urubyiruko rw'abakobwa, abigeme, abakenyezi cyangwa se abategarugori, uburyo babayeho, uburyo bagerageza kwirwanaho bihangira imirimo bagamije kwiteza imbere. Radio ijwi rya Amerika mwikurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga ariko no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Mushobora no kutwandikira mutugezaho ibitekerezo, inama cyangwa se ibibazo mukoresheje email yacu ni radioyacu@gmail.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Nongere mbahe ikaze bakunzi banywanye bya radio ijwi rya Amerika mu kiganiro muri isanga. Umunyarwandakazi Peace Hoziana ni umwe mu bantu bageze mu kindi cyiciro cya East Africa Got Talent mu irushanwa ribera muri Kenya. Ari mu bantu 18 bafite impano batoranijwe bahize abandi, nibo rero bazahatana mu cyiciro kibanziriza cya nyuma, hakazavamo abazatoranywamo uzegukana amadolari 50,000 nk'igihembo nyamukuru. Hoziana akanama nkemurampaka kamusimbukishije icyiciro kifashishije icyo bita Golden Buzzer. Azasubira rero muri Kenya mu irushanwa muri icyo kimwe cya kabiri. Ni irushanwa ryitabiriwe n'ibihugu bya Kenya, Uganda n'u Rwanda. Hoziana rero niwe mutumirwa wacu muri ikiganiro muri isanga cyo ku wa gatanu, twageneye umwihariko w'abagore n'abakobwa. Twakire rero umutumirwa wacu Peace Hoziana, urahura komeye.
Urahura neza.
Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ye, mbanje kugushimira cyane uyu mwanya uhaye radio ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nkuko nari nabivuze mu gutangira, urumwe mu bari mu irushanwa Africa Got Talent. Mbere yuko dutangira ku buryo bwihariye tuganira kuri ibi bijyanye n'irushanwa, watubwira mu buryo muri makeya upise ari muntu ki?
Peace Hoziana ni umunyarwandakazi, ni umuririmbyi, ni umwe mu bitabiriye irushanwa rya East Africa Got Talent ryatangiye muri uyu mwaka w'2019. Nagize amahirwe yo kuba najya mu cyiciro cya mbere. Icyiciro cya mbere cyabaye ndagitsinda, haza kubaho ikindi cyiciro cya kabiri cya audition, nacyo nakigiyemo ngira amahirwe yo kuba napasira. Ikindi cyiciro nabwo cyabaye, cyabereye muri Kenya Nairobi, ngira ngo nabwo nagize amahirwe ndagitsinda, bansimbuka banjyana muri semifinali. Ni ukuvuga ngo ejo bundi tariki 25 nzajya kwitabira semifinali.
Ye, none se muri makeya wagize igitekerezo cyo kujya mu muziki, wamenye ko ufite impano yo gukora umuziki ryari?
Ni kuvuga ngo natangiye kwiyumvamo impano yo kuba naririmba ku myaka 7. Ubwo natangiriye muri Ecole Maternelle Akarne, muri Sunday school kwa kunda abana batangira bitoza kuririmba ababyeyi banje ndetse n'inshuti zanjye bakajya bambwira bati wa mwana uzashobora gukora umuziki ubwo byatangiye gutyo kugeza ubwo nagiye kwiga muri secondary nyirangiza kwiga secondary haza icyo bita ishuri rya muzika riherereye mu karere ka Muhanga ryatangiye ku Nyundo nagiye kwiga ishuri ry'umuziki ku Nyundo niga imyaka itatu nyuma yaho nibwo naje kumva ko umuziki ari ikintu gishobora gutunga umuntu wayo wese
ubu se aho ugeze uraririmba urahanga bihagaze gute
aho bigeze ndo muririmbyi ikiciro cyo kuba nahanga nago ndakigeramo ubu ngubu nahisemo kuririmba nibo mwungu n'umuntu uririmba
urateganya se no kuzahanga
nabyo biri muri gahunda kugira ngo nyuma wenda y'iri rushanwa ndatangira kwandika indirimbo zanjye
reka tugaruke gatoya kuri iri rushanwa rero wavuga guti nagize amahirwe ariko wiyumvagamo ko nyine ufite iyo mpano ko ushobora kuba wazageraho ukaba wanaritsinda indirimbo waririmbye kugira ngo bwa mbere na mbere ujya muri audition cyangwa mbere ya mbere yatumye bakwakira nk'umwe mu bazarushanwa n'iyi
ni ukuvuga ngo naririmbye indirimbo yitwa Always Love You bari badusabye ko umuntu wese wiyumvamo tara agomba kohereza videwo itarengeje umunota umwe narayikoze nanjye ndavuga ngo ngiye gukora videwo muri kimwe hanyuma nyohereze ngerageze amahirwe naririmbye Always Love You ndangije nohereza videwo ku bw'amahirwe bahita bambwira ko videwo yanjye iri muri zimwe zatsinze zigomba kuzarushanwa n'izindi ubwo iyo ndirimbo niyo nakoresheje impatanzi
Kugeza ubu nyine uratubwira ko utari umuhanzi ahubwo uri umuririmbyi iyo ndirimbo I will always love you ni yande nagira ngo mukanya gatoya unaturirimbireho gatoya twumve uko byari byifashe nubwo nta muziki uri buri inyuma ariko byibura twumve n'ijwi ryawe Whitney Houston kibazo ndumva telefone yawe itarimo kugucamo neza sinzi niba biri butume uturirimbira ijwi rigasohoka neza reka mbaze ku buhanga bw'ibyuma ndumva ngo bakoze ibishoboka bakuhamagaye bakoresheje ubuhanga butuma ijwi riza neza ubwo ndizera ko riri burusheho gusohoka neza mukanya ubwo noneho abo murushanwa abo mu muhiganwa haraho muhurira kugira ngo yenda mwungurane ibitekerezo cyangwa umwe abari ukunda rukwe
ni ukuvuga ngo bahisemo bagende kubimbe abagande harimo abatanzaniya harimo abanyarwanda harimo n'abanyakenya ni ukuvuga ngo twese turatandukanye kereka byibuze abanyarwanda bari mu irushanwa nibo tugerageza guhura tukaganira ubundi wenda nitudamukanyeze muri kenya nibwo nshobora guhura n'abo bandi duhatanye twabonda twaganira
hanyuma waturirimbiraho gatoya se kuri iyo ndirimbo nyine ya Whitney Houston I will always love you waririmbye icyo gihe gato rwose ntabwo ari ngombwa ko tuyirangiza yose
yego
urakoze cyane rwose ufite ijwi ryiza ndabwo turakomeza tuganire rwose reka nk'umwanya abakunzi b'ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara kugira ngo mwiganirire wa mbere ni Innocent uranyumva
yego
ye uri he
Ndamu kisika cha Bujumbura ndukanyoshi.
Mhm. Mumeze neze Bujumbura.
Yego turashima uko biri kose.
Mhm. Uko biri kose ndumva atari cyane hari.
Yego.
Mhm.
Yego mera mana kire ntere intege uwo mwikene yuko yashoboye kuririmba n'abandi barushanwa akagira mu kice cya rimwe.
Mhm.
Tukeneye tumeze
yego urakoze cyane hari ikibazo wifuza kumubaza aya telefone ya Innocent iracitse reka twakire noneho Daniel wiriwe neza
mire
ariko ko numva amatelefone yanyu musa nkaho muvugira kure
Nsabimana Daniel ndi nyamashekeru warambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Yee, nuko ubwo noneho ushyizemo ingufu mu ijwi rwose turakumva neza. Ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo ushaka gutanga?
Mbo ndagira mu mbarizi umutumirwa.
Narakumva.
Ese aramutse yumva aramutse atsinze kuko tumwifuriza gutsinda kuko ari n'umunyarwanda muri East Africa ngo tareti. Yumva ari amafaranga bamuhaye aya maziki. Ni iki kibanze kimuri ku mutima ahita yakoresha? Mu byukuri mumbari z'umutumirwa icyo kibazo murakoze
narakumva rwose arahita kigusubiza muri aka kanya mbere yuko dukomeza tumuha umwanya reka tubanze twakire na Lionel wiriwe
yewe
uri he wowe
Lionel
yego
andi ni Kigali
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
Christian Sebastian
Peace baragushuhuje.
Okay. Yeah. Okay, njewe njewe nta bari kibazo cyangwa ishyire. Mhm. Ngira ngo najya mishimire cyane, mishimire uko ni n'umuhanga cyane Peace.
Mhm.
Iyo ndirimbo ya Houston tonight, iyo ngiyo ndirimbo ya Always. Iyo ndirimbo ni ndirimbo yazamwe cyangwa mugore n'ibisha amateka yayo. Yaba producteri biwa mukuyo ndirimbo uburyo azamuka mu ijwi uburyo yaririmbamo donc ni kuri PC ni umuntu nzi guhitamo indirimbo ziza ishobora kuba ino ya mugeje yangahageze ubiko se ni kuri nakomeza gitamo neza kandi ndumva amotije nka kwijana n'ashobora kuyamuha nta niwe ndira ku bandi hanyuma ikintu cyo gikumvuga ntabwo ngiye kuvuga nk'avuze uwa mbere amubaza ati se
n'amafaranga wayakoze
n'abiyayo 1500 z'amadolari uyabona se uzakoze iki none ikintu cyande nagaragaza impano ye muri public nagaragaza impano yo nubwo yawambye cyangwa wa kabiri ariko usibye ko niko n'icyo gikombe niba cyane antuka peace courage ibyo urimo byose niyo ndirimbo wahisemo tena igushimiye ni indirimbo n'ibishuko muri Rwanda n'umwana n'icyo cy'umwana muto cyane n'ibyo
Courage. Pese wumvise Lionel, wumvise Innocent na Daniel bose bara gutera intege Innocent mu Burundi avuga gutera intege Lionel nawe nuko kwishimira na Daniel bose nyine urumva wagira icyo ubabwiraho ndesuka nababwira nayo mafaranga uramutse uyatsindiye icyo wayamaza
barakoze cyane Innocent Daniel na Lionel ndabashimiye cyane kubwa imbaraga banteye ntubiza Daniel ikibazo yambajije icyo numva nakoresha amafaranga ndamutse tsindiye birarushanwa hari igitekerezo nagize kuva kera nyiri muto hari ukuntu umwana akura n'impano ariko kubera ko adafite ubushobozi bwo kuba yayishyira ahagaragara adafite ubushobozi bwo kuba yamurika impano imurimo cyane cyane aho ngaho ndavuga ku baririmbyi umuntu ufite impano yo kuririmba hari ukuntu ugira tala ariko ukaba udafite ubushobozi udafite uburyo ushobora kwekisipozinga tala yawe njyewe nagize igitekerezo ndavuga ni nzafungura agashuri k'abana hagati y'imyaka 7 ndetse n'imyaka 14 mbigishe umuziki mbigishe uburyo ushobora gukura kuza n'impano kurimo kazagera mu gihe cy'imyaka yo hejuru impano yaraguze inkunga y'urwego izafungura ishuri ry'abana hagati y'imyaka 2014 kugira ngo batangire bakuze impano zabo bagaragaze impano zabo by'umwihariko zibyarira umusaruro.
Ni igitekerezo cyiza rwose ko hari n'ababyeyi badashyigikira abana mu bakurikije impano bafite cyangwa se bakaba batafite n'ubushobozi bwo kubibafashamo kugira ngo izo mpano koko bazigaragaze. Cyaba ari ikintu cyiza waba ukoreye abana cyane cyane abakiri batoya. Yego. Ikindi nashaka kukubaza, bariya bose aba batangiye bavuga bagushyigikiye, ese muri iryo rushanwa hari ibyo tujya tubona bakoresha amarushanwa baha nk'abantu amahirwe rubanda ndavuga bakatora cyangwa kugira ngo bashyigikire umuririmbyi cyangwa se undi muntu runaka urimo kugaragaza impano mu buryo butandukanye? Mwebwe wabuzi niba hari amahirwe azaboneka yo kuba n'abantu bandi babatora tuvuge bakoresheje telefone cyangwa ubundi buryo?
Yego, icyiciro tugiye kujyamo cyangwa ahanini abaturage cyangwa se n'abantu bazadutora na ruhare runini abajaji bazaba bafite mu buryo bwo kuba umuntu yagira mu ishuri. Ni ukuvuga ngo kugira muri finali bizabikira amazi yawe aturutse mu Rwanda, aturutse mu Banyarwanda, aturuka mu gihugu cya Uganda, aturuka mu gihugu cya Kenya, aturuka mu gihugu cya mbega muri bino bihugu byose bya East Africa. Ni ukuvuga ngo amajwi tuzagira niyo azabasha kutwinjiza muri finali.
Ye, ubwo rero ndibwira bazakube hafi, ntabwo ndisinkora publicite cyangwa iki, ariko nibo babyivugiye ubwo barabimenye ko nabo bashobora kuzabigiramo uruhare, bazatore koko bakurikije uwo babona ko abikwiye. Ye,
ni ukuvuga ngo turashaka byibuze abanyarwanda cyangwa se abanshyigikiye abo muri Tanzania cyangwa se muri Uganda cyangwa se muri Kenya rwose ndabasaba inkunga yo kugira ngo muzantore tariki 25 ingira yo bazamuye wari we tuzatoreraho. Noneho mu gihe cya profundi bafungura umurongo byibuze mu gihe kingana n'isaha, noneho abantu batangire kohereza ubutumwa bugufi, noneho umuntu uzagira amanota menshi niwe uzabasha kwemererwa kugera muri finali.
Ye, ubwo ndumva bisobanutse. Reka twakire na Jean Long. Uranyumva?
Ego ndakumva.
Wiri urahagana hehe?
Indara ngo gitaka mu kwino hande.
Nuko. Ufite ikibazo se cyangwa igitekerezo?
Yeye ni igitekerezo mbere na mbere nabanza nkamushimira. Kuba wenda abashije kwitabira irushanwa nk'iryo ngiryo, numva ko ari irushanwa rikomeye. Kandi urabona ko wenda ririmo n'amafaranga afatika. Ikibazo na kibarize se hazahembwa abaye wa mbere gusa cyangwa wenda n'uwenda ari wabaye wa kabiri cyangwa wa gatatu bazamuhemba? Ikindi namubaza, kubera ko njyewe ntago natangiranye na radiyo bitewe na n'utubazo nari ndimo dutandukanye, ibintu nk'ibyo yaba yarabitangiye kuva ryari? Kandi kabazo namwibariza se two tubona muri iki gihe ibintu by'impano z'abana ari cyo kintu kigezweho, yagira iyihe nama ababyeyi nabo ngo bafashe abana babo nabo bagaragaza impano zabo, bareke impano zabo zijye zireka gupfubirana? Murakoze.
Ye, urakoze. Uravuga ngo yabitangiye ryari? Uravuga kwitegura kujya muri Africa Got Talent cyangwa kuririmba?
Nyine byatangiriye kuririmba, ese n'igihe iryo higanwa ryatangiriye?
Reka nze muhe umwanya abanza gusubiza mbere yuko dukomeza, kuko ndabona ufite ibibazo bitari birenze kimwe. Peace, nsubiriza Jean Long.
Ngo ese hazahembwa uwabaye uwa mbere cyangwa uwa kabiri gusa? Mu by'ukuri uko bigaragara hariho uzaba uwa mbere, kugira ngo igihembo kiri mu buryo bugaragara ni icy'umuntu uzaba uwa mbere. nicyo gihembo bagerageje gusobanura wenda sinzi niba hazaba hirinze ihembo ku bantu bagiye bakurikira ku myanya y'inyuma ariko mu by'ukuri kuri ubu
telefoni yawe nawe iragenda icika nezere ko uri ahantu hamwe
yego ikindi kibazo cya kabiri yarambajije ngo irushanwa nabigenjiyemo ryari uvanga irushanwa rimaze umwaka ritangiye uva ritangiye muri mwaka wa 2019 ryatangiye kutangazwa mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu kugira ngo nanjye natangiye kurijoyininga mu kwezi kwa karindwi nibwo bahise batubwira ko tugomba kwitabira audition mu kwezi kwa munani kuvuga ngo yabyinjiyemo mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka
Ati wagira nama ki ababyeyi kugira ngo bafashe abana mu mpano bafite
inama nagira ababyeyi cyangwa se abarezi abantu bafite abana bafite ibyumba n'impano mu by'ukuri hari ukuntu umwana akura n'impano akiri muto ariko ugasanga umubyeyi ntabwo ashaka ko ya mpano igaragara cyangwa se ugashaka kuyipfukiranya ni ukuvuga ngo inama nabagira ngo abana babo kuko bigenda umuntu avukana kandi burya ni impano imeze nk'izindi zose nko kwa kundi umwana ashobora gukura akajya gukora muri banki akajya gukora muri resitora akajya gukora ahantu hagiye hakomeye no kuririmba ndetse bishobora kuba umwuga ushobora gutunga umuntu ushobora kuba kariyeri nziza umwana ushobora gukurikira kandi ukazamubyarira umusaruro ukomeye cyane rero inama nabagira ni uko babohora abana umwana agasarurira impano afite akayikurikira burya impano ni ikintu gikomeye umuntu agomba gusigasira inama nabagira nyine ni uko bareka abana bagakurikira impano zibarimo
cyane cyane ko nabijeje ko uramutse utsinze wabibafashamo ukabashingira nk'ako gashuri kafasha utwo twana dutowe
yego rwose iyo n'inzozi nagize kuva kera imana irimfashijemo rwose ibintu nabikora
reka twizere ko zizaba impamo
yego amen
twakire Joseph Joseph wiriwe
neza
uri hehe
je ni mu karere k'ibiyaga bigari
ni biyaga bigari ko ari hanini se
ntuye mu Rwanda
yego
ariko ndo mu Burundi
nuko ikibazo cyangwa igitekerezo
yego ubwa mbere ho mbanje gushima kubona ibintu nk'ibi byarabaye
biracyaba
hari abantu benshi ushobora gusanga bafite impano zitandukanye ariko ku buryo bw'uko usanga bafite bakenye ataburyo bafite ugasanga impano nk'izo onya ntibashoboye gushyira ku cyifuzo cyabo ku mbo z'ubukene nashaka kubaza uwo mutumire none nko mu gihe nk'umuntu yaba afite impano runaka ariko akaba afite ubukene bw'ukuntu yosha kugera aho abandi baba bageze hari ikintu baba bashobora kumufasha hanyuma
uravuga abandi
twatanguranye byose kugira ngo numve uko biri
niko Joseph uravuga abandi bande bamufasha ko kugiti cye nawe ari mara ari mu irushanwa
sinzi ko ari nka association cyane sinzi uburyo baba babikisha mu kugira ngo nabo bashire kugera ngaho hantu muri ayo mahiganwa bashire kumenyekana nkuko bisanzwe bari nkuko bamaze kuba bamenyekana hanyuma ikintu rero nyamukuru sinzi ikindi kintu agomba kubaza none mbega iryo higanwa ryoba riri muri aka karere kose k'ibihugu byacu sayita afike namba ariko byaba biri sinzi yuko yobimbwira hanyuma akaca aduha umurongo w'ukuntu bishobora kuba bigenda kugira ngo n'abandi bafite impano baronke inzira ashobora kubicishamo murakoze
ndakeka hari iriryo kubera ko ryatangiye rikaba rigezemo hagati sinzi niba ubwo ni ukuvuga amarushanwa yandi ariko iriryo sinzi niba hari uwo bashobora kirimo kwakira abandi ko urumva kujonjora byararangiye
yego nubwo byaba byararangiye ariko nizere yuko hari andi mahiganwa azobaho mu nyuma nimba ashobora kuba yoduha umurongo kugira ngo nko mu kindi gihe abo baba bishoboye bafite iyo mpano ukuntu bashobora kubigenza kugira ngo nabo bashire kujya muri ayo mahiganwa
urakoze Joseph reka muhe umwanya abanza gusubize mbere y'uko dukomeza Peace Joseph wamubwira iki? Hari abantu bashobora kuba bafasha umuntu ufite impano ariko akaba atabifitiye ubushobozi, nk'ubwo hari byabasabye byinshi byari byo byose kugira ngo muve mu Rwanda mugere muri Kenya mugaruke, ni izo ngendo zose no mu buryo bwo kubaho, n'iki hari ubufasha buboneka, hari za association cyangwa amashyirahamwe ashobora gufasha abantu baba batabifitiye ubushobozi, hari cyo wabiziho? Pise, turumvikana? Alo? Pise, uranyumva? Mumbabare, ndumva telefoni ya Pise ishobora kuba yacitse, reka tuze gukomeza mu kanya. Pise, barambwira ko turi kumwe, uranyumva?
Ndumva ndakumvise nta kibazo.
Mbere ntabwo twumvise? Okay, yay. Noneho ni musubize Joseph mbere yuko dukomeza.
Yego. Nsubiza Joseph ikibazo yarabajije. Iriya rushanwa rya East Africa's Got Talent kugira ngo irushanwa ryateguwe mu buryo bwiza, ku buryo ridaheje buri wese, buri muntu wese ushobora kuba ufite impano ntabwo ahejwe.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri isanga cyo kuwa gatanu, kiganiro twahariye cyane cyane abari n'abategarugori. Namwe rero muduhamagare, umutumirwa wacu ni umwari, ni Peace Hoziana. Turaganira kuri Africa Got Talent, numwe mubageza amahirwe yo kujya muri iryo rushanwa. Ku murongo wa telefone katumanze twakire igira neza mbere yuko Peace agaruka agasubiza ikibazo cya Joseph. Igira neza, uranyumva? Igira neza.
Wiriwe
neza?
Twiriwe.
No, umbabarire twakumajije akanya utegereje ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Ego je mfite ikibazo cyangwa igitekerezo. Halo?
Yego, kibaze cyangwa gitange.
Ubwa mbere na mbere ntangwe kumutera intege umwigeme Peace. Kuba yaragize amahirwe yo gushika muri iryo higano. Ndetse akaba yagize n'amahirwe yo kuba uwa mbere. Icyo ndamusaba ubwa mbere, ashima Imana kuba yahageze.
Kuba uwa mbere, kuba yaratoranyijwe mu bazahiganwa. Nuko, komeza.
Ikindi ndamusaba ni nk'ikibazo, none ego yaragize amahirwe, none yatanguye ubwo buhinga bwiwe agifite imyaka ingahe? Ubu afite imyaka ingahe? Yoba amaze gushinga ugwiwe canke yumva gute gushinga ugwiwe mu gihe ubu yasanzwe ari bize niyo kazi we kuririmba umuziki?
Nesko sigira neza, aho ntufite izindi nyungu zawe bwitera?
Amubaza ngo mfite bujya gusa ushobora kumenya.
Amubaza imyaka afite.
Ndo ngandamubaza
uri umusaribateri se?
Yatangiye kuregenda afite imyaka ingahe?
Niko, uri umuselibateri?
Nibyo ariko nibyo nari haye umunsi.
Sawa reka, hari igihe bavuga ngo umukobwa ntavuga imyaka ye, ubwo turamubwira agire cyangwa akubwira nabishaka, atabishatse nabwo kandi n'uburenganzira bwe.
Ego hari manda muhaye kuraje agira Imana.
Urakoze cyane, gira neza.
Sawa, murakoze namwe.
Peace.
Ndakumva.
Yee, mbambwiye ko uhagarutse neza kuri telefone, ubwo noneho wasubiza ushatse uruhere kuri igira neza cyangwa se uhere ku bibazo bya Joseph hanyuma tubone kwakira abandi.
Ngira ngo nahera ku kibazo cyagira neza ko nti kiri hafi. Ngira neza nabivuze mbere, natangiye kwiyumva nk'impano nkiri muto mfite imyaka ngira ngo 7. Noneho natangiye kumva ko nshobora kubikora nka kariyeri mfite imyaka 16. Ubwo natangiye kumva ko nshobora kubigira umwuga. Ubu ngubu kuvuga imyaka nta kibazo, burya mfite imyaka 22 y'amavuko. Ndakeka ari ibyo ngibyo.
Ubwo rero nsubiza noneho Joseph wabazaga watangiye kubasobanurira ko hari uko umuntu atacika intege ngo nuko adafite amikoro ko hari ubundi buryo warutangiye gusobanura.
Yego, East Africa's Got Talent ni irushanwa ryateguwe neza kandi urumva ko ni gufasha abanyempano ariko batitaye ngo bafite ubushobozi cyangwa ntabwo bafite, ni ukuvuga buri wese biteguye kumwakira, umukene udafite amikoro udafite ubushobozi. Ikinyenzi ni uko ufite impano, buri kimwe cyose iyo tugiye kurushanwa barabikumenyera, ari pikeyibeye se ari uburyo bwo kubaho, kwambara se byose barabitumenyera muri iyo minsi tumara muri Kenya.
Ni ukuvuga ko ari iyo abo bakoresha irushanwa nibo babyitaho, ntabwo ari igihugu ubwacyo kuvuga ngo wenda ngo Uganda abantu yoherejeyo cyangwa se u Rwanda nibo bazabarihira amatike cyangwa se bakabatunga, iyo ngiyo ni iri bari ababo bateguye irushanwa nibo babitaho muri ubwo buryo.
Yego, ibikorwa byose ni irushanwa ribitegura, nibyo ribikora, ntabwo ari igihugu cyangwa ngo iki cyangwa umuntu ku giti cye, ahubwo irushanwa riba ryarabiteguye rikabishyira mu ngengo y'imari
hanyuma bakabigukorera byose. Urebye ibibazo biragaruka ku buryo bwo kwitegura, nkawe byagufasha igihe kingana iki kugira ngo witegure kuba wakora nako ka video cyangwa se wumva uvuga uti tayari ndumva rwose ubu nshobora kugenda nkerekana impano yanjye, byagufasha igihe kingana iki?
Ni ukuvuga ngo wenda nta n'igihe kinini byamfashe, kubera ko nahise mbyumva cyane kandi mbyumva vuba. Icyo nakoze nashatse umuntu uzi gufunga neza, arangije amfata videwo ndimo ndaririmba hanyuma ndayohereza. Byamfashe nk'iminsi ibiri cyangwa itatu, nta gihe kinini urebye byamfashe.
Kubera ko ugomba kuba wari usanzwe ufite impano nyine ku buryo bugaragara.
Yego.
Twakire Claude ku murongo wa telefone. Claude we?
Egome.
Wiriwe?
Ndabumva.
Uri hehe?
Ndiwe cyane.
Yego.
Ibururi mu ndi mu Burundi, Ibururi.
Yego.
Muri zone Bamba. Ego.
Ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
Ego, ntanguye gukeza uwo mwarikazi w'u Rwanda.
Arakumva.
Ubuntu ari kukuntu ahaya bitwaramo neza, yerekana yuko abapasoni bashoboye muri Afrika. Ni kuraje cyangwa no kuvuga agira umwete gose. Kandi abantu bashoboye nka bene abo kabisa, ni byiza yuko bukwerekana bo bakagiraho bishoboje, kuko ikintu cyose umuntu agikora kugira ngo atere intambwe kandi ateze intambwe n'umuryango. Kandi ni igihugu kihabonereho kuba kiriko kiranamenyekana na cyane cyane. Ibyo icyo no musaba rero, kandi nashaka no kumubaza. Mbega yoba yiteguye neza bihagije ko arabona yuko afite umwe umwete gose ahubwo ntajugumire. Hanyuma ikindi nacyo nagomba kumubaza mbega uko kuntu ariko arakora ako kantu zari akarusha agira n'uwundi mugwi yerekana zarerekana akazubwira icyo asize mbe ariko arategura ati ninaheza ndafise icyo nzo izina nanjye nzokwandika ngasiga nkagira nti aka kantu nako nakuye mu mpano nahawe reka ndakandikishe mu mateka kazofasha abandi.
Mhm. Mateka ubwo watanga nk'urugero we yavuze nk'ishuri nsenzi niba waruri kuri radio ko yavuze ko yashinga nk'ishuri
kandi iryo shuri mbega n'igihugu nyine kiza kibimufashemo de novuga nti mbega igihugu cyoco azoganira ko gishira boshira hamwe n'icyo gihugu akazokwerekana iyo mpano n'igihugu kimufashamo kuko nacyo nyine kizaba kiri kukiramenyekana reka mvuge nti abikore ku rwego rw'abapfasoni bose n'abakobwa kugira ngo ateze imbere yerekane yuko muri bose boshobora gukora ikintu kizima kikaboneka kigafatirwaho bakareka kuba bamwe bo mu kigo bandi bavuga ngo ntacyo bashoboye.
Ye rwose abakobwa barashoboye n'abagore barashoboye. Urakoze cyane Claude. Ubwo ni ukuzamuba hafi rero ubwo mushyigikiye uti kuraje ubwo uzamushyigikire nyine birumvikana niba bageze igihe cyo gutora.
Igume kandi kindi nacyo nosaba ni kuri ibyo bya Amerika nubasaba ni kuri ko mwogerageza mugashikiriza intuze amanteni yanyu agashika nino mu ntara za ruguru hejuru tukabumviriza nibyo ndabasabira ni kuri muyage muhuza.
Ye mukomeze mu dusabire kandi munatuvugira ubwo amaherezo bizashyira ikibazo gikemuke.
Reka nizigire nti tubihereze Imana yo hejuru n'abatwumva nabo nyine barabona yuko hari bikenewe. Murakoze.
Amen. Urakoze cyane Claude. Reka mbanze nakire na Manirakiza mbere yuko nsubize ijambo Peace. Manirakiza.
Hello.
Wiriwe neza.
Yuriye
yego urahagana hehe
ndi mujumbura
ikibazo cyangwa igitekerezo
sinako ndabaza umwiga mashoboye gukora ibintu ari abayisuzuguza ugasanga ntibashoboye ari kwisuzuguza gusa ariko ukababona ko bashoboye ariko ugasanga muri bo barisuzuguza yo n'ibyo none nabishuka gute mwamenye cyane
ntabwo ndimo gusobanukirwa kwisuzuguza gute kujya mu irushanwa umuntu atarishoboye cyangwa
gutinya bavuga gutinya cyangwa kudashira amanga.
Aha, ibyo nibyo na Claude yamubwiraga ati ukagira umwete ntugire ubwoba gushira amanga.
Ya
Ni ubwo ndumva urashaka kubaza ukuntu umuntu yashira amanga se akajya mu irushanwa cyangwa urashaka kumubwira ko agomba gushira amanga
akajya mu irushanwa akamamaza akamera nk'abandi akareka gutinya ngo njye nanjye nabyishoboye kandi ashoboye.
Ndibwira ko yagaragaje ko abishoboye kandi ko atinyutse. Peace, wabwira iki Manirakiza?
Kitu nabwira Manirakiza nuko burya gutera n'intambwe ukaba wagera ku rubuga cyangwa se kuri stage na kuriya ni ukuba washyize amanga ngira ngo ubwoba ni cyo cya mbere umuntu agomba kwikuramo ngira ngo
no kugira icyizere ukumva ko ubishoboye.
Yego, kwitinya ukagira icyizere ukumva ko ibintu byose wabishobora.
Ubwo nantuza na Claude rero nawe yaguteye iteka nk'uko yavugaga cyangwa se gutera intege kugira ngo ushire nyine ugire umwete ntugire ubwoba ushire amanga hanyuma uzakore ibyo wiyemeje.
Abashimiye cyane n'ukuri kumera imbaraga kunkomeza mu by'ukuri ngomba kwitinyuka ngomba gukora ikintu gikomeye ku buryo umuntu wese ashobora kugira akavuga ati ese n'abakobwa nabo bafite bakora ibintu n'ibi nta bintu byo gutinya ngo abagabo nabo bashobora gukora imirimo n'ibyo twebwe natwe tugomba kwitinyuka tukagaragaza ko bibuze abari n'abatagaruri dushoboye kuba twagira ikintu dukora
rwose ndabishyigikiye cyane twakire Louis Michel Ado Louis Michel ugiye he ko mukanya bambwira kuri ku murongo. Allo?
Yenda ariko ndabumva neza cyane nabumvaga.
Ntabwo twakumvaga rero. Wiriwe neza.
Nge ndarakaye.
Urakajwe n'iki se kandi? Tukugize gute?
Bose nge nta kimvuga iyo ngira umura. Ikintu kimbabaje kweri ikintu kimbabaje ikimbabaje abari abategarugori kuki baraza mu kiganiro rwose ku izina ryibanje iki kimbabaje nta kintu mvuga njye uyu munsi rwose ndabatumiye uyu munsi ntimuze bari muze abategarugori muze bari
urakoze cyane kuba dutumirira ariko ubushize wari wanyijeje ko uzanzanira umutegarugori ari hehe
ndabatumiye uyu munsi nyakirumvuga ije kubatumira njye kubatumira rwose nimuze tuvugane namwe muze ikiganiro ni icyacu ni icyanyu dufatanye urakoze Eugenie urakoze ubutumirwa
urakoze Louis Michel ariko rero ntabwo wujuje inshingano zawe ubushize wanyijeje ko uzanzanira umudamu ukamuha ijambo akavuga uyu munsi nabatumira uyu muda umwari
ese umunsi kuri Eugenie
ndakumva
ubwizi kuri kuwa gatatu kuwa kane numve kanyi nawe ko tuzumvikana atekereza igitekerezo cye akizanimo ariko uyu aparikishije muri iki kiganiro participe
none byagenze
mwemereye ko ndatazi ntabwo uzakigira ko ndagapfa na muzashyira
oya wihangane nyabona rwose n'abandi ntibakore nkawe badukangurira abari n'abategarugori
no kuwa kane nzamuzana aze atage igitekerezo ari kuwa mbere ko ntabwo ushaka kugira ngo abari turemo abategarugori turemo
cyane kuwa gatanu umunsi wabo
kuwa gatanu urakoze cyane
urakoze cyane mukecuru
kuwa gatanu nzaguhamagara hano utange ikiganiro hano
ikiganiro cyangwa igitekerezo
ndagusabye
urakoze
Eugenie araguhamagara
urakoze Louis Michel
urakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga hanini cyahariwe abari n'abategarugori abigeme n'abakenyezi ariko nk'uko Louis Michel avuga ati birandakaje amazi iminsi avuga ati abari abategarugori rwose nyabuna nimwitabira ikiganiro natwe twaba hari umwanya kwa gatanu ariko turabategereje igihe icyo ari cyo cyose nuko peace rero sinzi niba hari ikintu wabwira Louis Michel ukurikije uko ubona abari cyangwa se abategarugori bitinyuka
Louis Michel ndamushimiye cyane nivuga afite umutware cyangwa se ababajwe nuko abari n'abategarugori tudatanga ibitekerezo muruvuga nk'urunguru twahawe nakoze cyane kudukangurira kuba twavuga ibitekerezo biturimo ahanini mbona ari ikibazo cyane kiri mu kumva ko tutahanya intege nkeya tutabasha gukora ikintu ariko inama nabahereza ni uko buri kintu cyose kirashoboka kandi burya gutera intambwe ya mbere niko gukomera niko kuba wabasha kugera kuri cya kintu utatekerezaga ko ushobora kukigeraho ni ukuvuga ngo nanjye urugero ruto nabaha irushanwa rigitangira narebaga abantu bose batanze amavideo yabo ukuntu ari abahanga ukuntu bashoboye cyane ukuntu ari abasore bazi kuririmba bazi no gucuranga ariko ndavuga ntibyanze bikoze nanjye ngomba kugerageza kubw'amahirwe kubwo ishyaka nari nashyizemo
byarangiye nsinzi. Urumva iyo ntaza kwitinyuka nabona ari kubasha kugera aha ngaha ngeze kuri ubu ngubu.
Rwose nibyo. Reka noneho dufata akaruhuko gatoya, hanyuma mu kanya duhite tugaruka uturirimbira akandi karirimbo muzo wateganyije.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, kiganiro muri isanga. Umutumirwa wacu ni Peace Hoziana, akaba ari umwe mu bantu bageze mu kiciro kibanziriza icyanyuma cya East Africa Got Talent. Nagira ngo twongere tumuhe umwanya Peace, nagira ngo wongere utunyurizeho akaririmbo gatoya muzo ujya uririmba. Sinzi ushobora kuririmba Hello cyangwa yindi wihitimo. Peace ranyumva? Alo? Alo? Ikibazo cy'amatelefone kirongeye. Ku buhanga bw'ibyuma reka mbaze niba bamufite. Telefoni ye. Telefoni ye ibanza yavuyeho, reka twongere tumuhamagare. Hanyuma ubwo mukanya aturirimbire akaririmbo. Mukanya rero turaza kongera dusubire no ku murongo wa telefone. Tube twakiriye Fideli. Fideli uranyumva? Alo? Niko samatere. Telefone ubanza zirimo kwigaragambya. Gaspari, wowe uranyumva?
Genda kumva.
Wowe urahagana he?
Ndi mu Rwanda.
Yee, buretse gatoya. Yee, wifuzaga kugira icyo ubwira Peace. Turacyarimo kumushaka kuri telefone, telefone ye yacitse. Aho wowe warakurikiye mbere yuko tumubona, warakurikiye ibi bya East Africa Got Talent?
Narabikurikiye
gakeye. Wowe se nta mpano wari ufite wifuzaga cyangwa se washoboraga kujya kugaragaza?
Nukora ngo yenda kuko urabona ko abantu tugenda tugira impano zigiye zitandukanye, ariko kubera yenda ubushobozi ugasanga nta mikoro yo kuba bagira appointment yo kuba wazamurwa nibora ngo ugere aho wagera, ikaba ngombwa nyine ko wakikoca cyangwa wabanyamwigendaho. Ariko burya nta muntu utagira impano burya mu mibereho ya muntu nyine agomba kugira talenti.
Ariko mu kanya Peace yatubwiraga ko umuntu atagombye kwitinya cyangwa se kwiheza ngo kubera ko adafite ubushobozi.
Ako kantu ni keza pe. Ako kantu ndakemeye kuko nkanjye nibana navuga ati umuntu agenda agira impano pe zitandukanye, akavuga ati ninkura cyangwa icyo niyumva mwumva nashobora. Burya impano y'umuntu nicyo yiyumvamo akora nta bwoba agifitiye, nta no gushidikanya agikunze kabisa. Ubu nkanjye yenda nk'ibyo naba nkora ni ibintu nanjye numva bindi bakayumva binejeje pe.
Ni nk'ibiki?
Yego, bamwe bavuga ati tubyiga mu mashuri nko ibintu byo gukanika pe. Kuko nkanjye ni umukanisi w'amatelefone n'amateleviziyo nk'uko nguko. ikuntu kwa ngo ibyo niyo ndi kubikora gye numva binyejeje kuko mba numva ndi kunze kuko nta ngingimira mbigira mu rwose.
Ni ibintu wize cyangwa warabyigishije?
Nuvuga ngo icya mbere cyo kuko nko mu muryango nabashije kubikunda kuko nka papa nibyo yakoraga, biba ngombwa noneho kujya kubyiganaho byiyongeraho, numva ni byiza kuri njyewe rwose kabisa, nkabikora nta mutima mubi rwose.
Icyangombwa ni ubushake kandi ukabona ko unabishoboye. Nuko waruvuze rero, warugarutse kuri icyo ngicyo cyo kuba umuntu yaba adafite ubushobozi. Peace yarigeze kubahumuriza, sinzi niba waruri kuri telefoni cyangwa kuri radio uteze amatwi, cyangwa se niba ari bugitangira kudukurikira, ubwo nagira ngo yenda aze kongera kubwira muri makeya. Ariko niba hari ikibazo wifuza kumubaza, mbanze ngo umwanya ukibaze.
Ntabwo nabashije gukurikirana, ubu nibwo ntikurikirana gutya, ubu ngubu tuvugana gutya, ntabwo nabashije gukurikirana neza, kereka bari nko ku murongo tabayaniramo muri make avunaguye gusa.
Okay, hanyuma ikibazo, hari ikindi kibazo wifuzaga kumubaza se?
Ya ikibazo cyo urebye ni nko kumushimira kuba yitabiriye ikiganiro, mukaba mwabashije kumubona nyine akabasha kuba yatuganirije muri rusange. Njye namushimira kabisa, nivuye ku mutima.
Okay, sawa, urakoze cyane Gaspar.
Yego, namwe kandi murakoze.
Reka numve niba Fidel yagarutse ku murongo, hanyuma tumwakire mbere y'uko mpa Peace ijambo. Fidel telefoni ye yongeye yacitse, reka Peace abanze noneho agire icyo avuga. Muri makeya ndumva wasubiza Gaspar ukamwibutsa kuri abo bitinya cyangwa se biheza kubera kubura amikoro, ubanze umusubize gatoya mbere yuko dukomeza.
Gaspari nibukije gatoya, irushanwa rya East Africa Got Talent ni irushanwa ryateguwe ku buryo buhagije, ku buryo mari buryo abitabiriye irushanwa bazabasha kubaho, ni ukuvuga ngo buri kintu cyose barakitumenyera, yaba amatike, yaba imyambaro, yaba se no kurya, yaba uburyo bwo kubaho muri rusange, byose biba biri mu maboko y'abateguye irushanwa. Na uhejwe mu irushanwa, nta mukene uhejwe cyangwa se ngo wabuze amikoro cyangwa wabuze ubushobozi, mu by'ukuri byose nibo babitumenyera kugira ngo impano zacu zibashe zagaragara.
Mbere yo gukomeza, ni hehe abantu babona ayo makuru yuko hazaba nk'amarushanwa nk'aya ngaya, wabimenye gute?
Iryo tangazo ryagiye rica ahantu byatandukanye ku mbuga nkoranyambaga, hariho WhatsApp, hari navuga ni nk'ifoto ikubiyeho amakuru yose ajyanye n'iryo rushanwa, habaga hariho nimero ya telefone, hanyuma hariho n'amabwiriza, bakavuga bati uhereze video itarengeje umunota umwe, hanyuma uyohereze kuri iyi nimero. Wasabwaga gutanga nimero yawe, amazina yawe, nimero y'indangamuntu, mbega imyirondoro yawe yose, hanyuma ukohereza iyo video. Ahantu hose barabitangaza ku ma social media, kuri Instagram, kuri WhatsApp, abantu babasha gukoresha izo mbuga nkoranyambaga, ayo makuru abageraho ku buryo bwihuse. Nibaza wenda ko batangiye gutanga itangazo ku maradiyo, ariko nika ko mbi bitaha bizacaho abantu bakabasha kubona mu makuru.
Hama ko hasigaye hariho ikintu sinzi niba nakita ubujura cyangwa se ubuhemu bushobora gukorerwa ku mbuga nkoranyambaga, nk'ubwo umuntu ashobora kugusaba za information zawe, gutanga umwirondoro cyangwa iki, umenye ute ko uwuhaye koko ko ibyo bintu ari ibintu bizagira akamaro, atari umuntu ushobora kuba yaba afite amanyanga hari icyo yabashaka kubikoresha?
Ni ukuvuga ngo hari uburyo ushobora gutandukanya umuntu w'umugemu cyangwa se umuntu uri gukoresha ukuri cyangwa se bimeze mu buryo bwiza. Kuri izo mbuga hari uburyo ushobora kumenya imyirondoro y'uwo muntu, ukagenda ukareba n'amalinki atandukanye ajyanye n'icyo gikorwa. Ngewe kimara kubimuherereza, nahise ngenda navuga se abantu ibintu ni ukuri, cyangwa se nagiye nshaka amakuru ahagije yimbitse ajyanye nabyo, bituma ku bitangazamakuru bitandukanye by'umwihariko nsanga igitangazo ryiza, ubwo nese nashidikanya, nahise ndeka gushidikanya ndavuga ni ya makuru koko ashobora kuba ariyo. Kubw'amahirwe n'abanyamakuru ngenda mbibumvana, ndavuga ni ibi bintu nibyo. okutandikora
ye mukanya rero nagusabye kuturirimbira akaririmbo gatoya nanone kugira ngo twongere twiyumvire ijwi ryawe singe ngenyine bari kunze nduva ryakunzwe na benshi waturirimbira
na karirimbo yo kuririmba kitwa Manhattan Go On indirimbo ya Celine Dion ndirimbi na bigihe ngira ngo ndana izihinga
yego
Every night in my dreams, I see you, I see you, but now I know you, go on. Far across the distance, I still see you within us. You have come to show you who you are. Me far, wherever you are, I believe that hard times go on. What more? You open the door, and you're hearing my heart will go on and go.
Bravo. Ni byiza rwose. Ndibwira ko birushaho kuryoha iyo harimo na na instrument inyuma biryoshye nyine ndabyumva
yes, cyane muziki
cyane muziki
nyine muziki hari kimwe kintu bitanga cyane ndabukanye no kuba nabimba ijingo
ndabyumva ndabyumva ko bimeze neza cyane ya ndagushimiye cyane none se uririmba indirimbo nk'iyi ya ni indirimbo yo mu cyongereza uririmba n'izindi zo mu giswahili n'izindi indirimbo abantu abahanzi baririmbye ushobora kuziririmba nta kintu kigutega mu rurimi urwarirwo rwose
ego ndagerageza cyane cyane ngo ndakuririmba icyongereza ikinyarwanda n'igiswahili bitari cyane urage n'izo ndimi cyane ndagukoresha
Mhm byari kuntangaza utaririmbye z'ikinyarwanda kuko ikinyarwanda ari rwo rurimi rwawe
yego ikinyarwanda nako ndaziririmba
Nangwa mbasinzira mwa makanya gato ngaririmba gato ya gato ya mbere yuko nk'umwanya kuko turi hafi gusoza ubwo waririmba ho gato cyane ubundi tukanzura yinga
Nguyu imana ya hayo utware Turu imana ya hayo umanzi Ija kumurema yari ya hayo murata Ija kumurema ya mota te mota naga Ija kumurema ya mota na zinu zana Umura gwanda ziza Umura gwanda zeye Umura gwanda ziza Umura gwanda zeye
Good. Ni byiza rwose ndakwishimiye cyane. Hanyuma ubwo mu gusoza nyine reka ngohe akanya gato y'amasegonda sigaye. Ugire icyo wabwira abatwumva yabari inama ntoya waba ubaha cyangwa se n'icyifuzo waba ufite
ikintu cya mbere nabwira abadukurikiye muri aka kanya ni kubashimira ko babashe kubana natwe mu by'ukuri ndabashimira ko bagerageje ko mu imbaraga
telefoni ubanze naniwe telefone banza yananiwe umbabarire cyane rwose ariko nawe turagushimiye cyane Peace Hoziana kuba wafashe uyu mwanya ukatuganirira ngashimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Kelly Nashwan na Fatuma Karana Arimase yarewe Eugenia Mukankusi kuri mikoro mwese rero nongere mbashimire byimazeyo ibitekerezo inama inkunga yanyu kuba muduhora hafi ariko twongera kwibutsa abari abategarugori ko bakwiye kwitabira ibiganiro byacu inama zabo ibitekerezo byabo nabyo birakenewe mwese rero mukomeze kugira ibihe byiza.